Je, Yamada MC the Super Rapper, check it, the Freestyle Master,
a movie.
Bahumur Boy, stay cool, you're the flow. Hip hop. Je, just a freestyle part 3.
Much of my nation, much of my nation.
Worth dying for, worth killing for,
worth Panda for Remix, Yamada.
America to Uganda.
Se. Je. Steve, I think I'm major.
Yamada MC, Bomber Boy, Che,
Sera. Yamada MC, Freestyle Master. Nimbali senjiri kongati ni pasta. Nimbati a rap video kom laster. Haters ni basangula kadasta. Mafani njine vinye di nkarochesta. Feka rapa ni kushala onka mosta. Wareka o kuzari buto ni kaposta. Biti ni stani juinye teso wa ninga mista. Kuhiri zori ya flonde ka furu superstar. Biti ni bahiri zamu jagu zanka easter. Speedy ni nkulukutomu rapa ni ya doktor. Ni janja haba rapa mwena wataku kwata. Jazi njine miji no kusinga kompute. Vigamba ni mkite kongati ni kachureta. Chukaka kikina kanekana kabureta. Shaguli ni tempo ni basha naka kajiri. Kikatera kasozo mfirmu ya pulideta. Nisho mpuri wa ntakutera back fist. Dentex yo toine waka beat. Nikutera wada huli kuhiha chati. Fake nige ni waka wamaka kapa kati. Patuli kuiva kwa kagati. Amiro msumba waka peto ine gas. Naliko mchalo zoku hinge na nasi. Ushabe ya mada wunda feo kachansi. Varopani chakechi zwa planet as. Kumuli kutaya vio na tiyali msense. Vigamba ni mgita kabaliku za nachari. Mshambe jisaka za nambio obu chafa. Biti ninya master matea nevi nyafa. Nasta mabiti mbiru kwa kabali warufi. Ya mada MC nyoti ndi kuriankafa. Check.